sauti. Kenyan boy.
Motif kidana.
Fanya kama unacheza isokoto. Oya, binuka binuka basi isokoto. Fanya kama unacheza isokoto. Oya, binuka binuka basi isokoto. Binyuka, binyuka, isopaseka kipela. Maria ni kuonge mahela, mahela, mahela. Nipele kempera, mpera. Maria baby wantana, mera, mera, mera. Niyo imeshe makeke, minataka hiyo dedek. Popote ni kukamata, ulimi pake mata. Minataka leo ujibambi, besonga ni kupakata. Oh, yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isokoto. Oh, yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isokoto. Oh, yeah. Binyuka binyuka basi isokoto. Tingisha minganza ukitetemeka. Safisha kiwanja inogoma inatesa. Togo poko ndani ukisema unanyesha. Nipandishe mizuka nyongeze mapresha. Baby do me coconut, yeah.
Sokoto.
Ikune kama nazi, yeah.
Sokoto.
Ikaze kama nati, yeah.
Sokoto, 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 sokoto.
Baby do me coconut, yeah.
Sokoto.
Ikune kama nazi, yeah.
Sokoto.
Ikaze kama nati, yeah.
Sokoto, 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 sokoto.
Let me show my cake, oh baby, baby. Baby coconut, yeah. Very, 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 very.
Fanya kama unacheza isokoto. Oya, binyuka binyuka basi isokoto. Oya, ya, ya. Fanya kama unacheza isokoto. Oya, binyuka binyuka basi isokoto.